kino mutanda abagande tabali tuze ibya pabale pamubanga wawodororo no kiraba songa ne mwali bera tunza kuzaba kwera sife are kamuganda munawo na olumu kwere panya mbosa bosa mujengu miambiri ndi tuli bake wafe atenga toyina nyomu kubekoledde byabwe bangi bafudde byakufuna songa bakolanga tulaba era egyo kyekizadde okwetya okumanya nga baana batto mbasomye nambunya okufa okusinga obusava abaganda talusembeza kungi ofiise bayamawanga magadde ekintu kyotosanga mubali sebonsa bankuweza emunyimbula bakona ebibuga
Vamos.